Souls. The Game Ring.
Big Stage Africa.
And I'm back again.
Slim Down.
Zani Music.
Uwane baba bunduli la yako. Nabakai batolo mate yako. Uwane baba bunduli la yako. Nabakai batolo mate yako. Kabafa kulema Ule sana madobi dobi Ule sana kabafa kulema Ndawa kuchakula kwa so Nivangono Awe nivangono Tie panduka ma I love the way you wind it Mama 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 wind it I love the way you twerk it Mama 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 twerk it Batolo mate yako Wena wane baba bunduli la yako Na bakai batolo mate yako Wachakula iye biwalasa Wachakula iye biwalasa Supu ya kandende Supu ya kandende Ini supu ya kandende Mama supu ya kandende Supu ya kandende
Hey, dance for daddy.
I say shake for daddy. I say trick for daddy. I say shake for daddy. I dance for daddy. I say shake for daddy. Uwane baba bunduli la yako na bakai batolo mate yako.
Uwane baba bunduli la yako na bakai batolo mate yako.
Mama chaku matebeto
Toi Toi tomato Iti chaku matebeto mama Iti chaku matebeto Iti chaku matebeto mama Iti chaku matebeto Uwane baba bunduli la yako Na bakai batolo mate yako
Uwane baba bunduli la yako Na bakai batolo mate yako
Wachakula
Dismantle the beat, baby.
Right now with this one, hustle.